nigga truck rip, rip. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. 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 Vipi dada, umejipa sio siri ningetaka lakini samahani. Usimani takushow ni kwa nini mziki unanishika kama enza jua kali na nini. Bibi ni K-Rap tunahisa. Sura yako iko fiti sikatai. Figa yako iko tatu wanandai. Vile umebeba kwa kweli unatesa. Lakini ombi lako kwangu sikubali. Kwa sababu nina wife na mtoto wananipenda tena sana. Wananipenda tena sana. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara.
Hapo sawa mimi napenda hiyo comfort. Kakikuja nitalipa hiyo transport. Sare huba kuna jet kwa airport. Story long kakisha wana kapea shot. Ata kama tunadai tupelekwe na rieng. Story ya huyu yengi usikubali nani. Ata kama vijana mnapenda kubeng. Kama mimi niko fiti natosheka na ring.
Huyu chiki simuachi ni amin.
Wacha bio itama itakumanda nani.
Cheki haga zimeja kwa kamini.
Mimi niko fiti natosheka na ring.
Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara.
Shure kuna vile anani turn on. Mina penda vile waga anani called on. Don't stop baby I'm so close. Sina mbio baby come ni kupia dos. Miti dawa meza yote kama capsules. Sija lewa niko strong bila support. Kama kawa nikipewa ina capos. Tapa ina dos ata kaa sija vaa socks.
Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai, kadararara. Kachiki kamejipa kanadai, kanadai.